batandiso kunuma abasajja batandiso kwetega kimanyi bakola na bingi mu bu six packs ne batandiko kweyisa kiba kizibu nnyo bewala aye kyangu nnyo baduka my baby kwagalayo my baby I love you ulira na bingi ebigambo bingi ebiyinza n'okulumya kimanyi adulu mu nkubira aye natandiso kusubwa emergency Chongamba, baby, I know Tino love you, chokere mukama. Yona jonsanga, eno love you en kolela. You are wine a million, wine a million. Baby, ne loving emergency, eno emergency. Yagala mwene si, tuba kubezi sentence. Emergency. Batandiso kunuma abasajja batandiso kwetega kimanyi bakola na bingi mu bu six packs ne batandiko kweyisa kiba kizibu nnyo bewala aye kyangu nnyo baduka my baby kwagalayo my baby I love you ulira na bingi ebigambo bingi ebiyinza n'okulumya kimanyi adulu mu nkubira aye natandiso kusubwa emergency
Emergency. Baby, no emergency.